shota ulumeni wetu uyashota ezibhedlela ushoti kumbilo mjolo uyashota ezibhedlela ushoti wadilo mjolo uyashota ezibhedlela ulumeni asibulala umjolo kodwa ulumeni asibulala umjolo ulumeni asibulala umjolo kodwa ulumeni asibulala umjolo ulumeni asibulala umjolo kodwa ulumeni asibulala umjolo
bakuthanda bakhethe bakublock uthole omunye bajike bakustock bakhula inhliziyo they don't care kodwa bakhulume kabi they not fair maningi amacala siwaqula ngampela kuyacaca lo mjolo uyahlula sometimes sinophuza kakhulu iy'nkinga zomjolo zisixake kakhulu
usedlula umjolo suyekela okungcono suyeka umjolo usedlula umjolo suyekela okungcono suyeka umjolo uyashota uhulumeni wethu ukuyashota ezibhedlela ukushota igumbi lomjolo ukuyashota ezibhedlela ukushota iwadi lomjolo ukuyashota ezibhedlela uhulumeni asibulala umjolo kodwa uhulumeni asibulala umjolo uhulumeni asibulala umjolo kodwa uhulumeni asibulala umjolo uhulumeni asibulala umjolo kodwa uhulumeni asibulala umjolo
awuhlobo uhlobo uhlobo hayi indaba zomjolo zayiphula inhliziyo lento leli sifo ngagula 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 cinga ngomjolo ngavele ngajula kwafika le ngoma ngayigula ngizama ukuhila from the upbring mama ngiyayidinga ibring inhliziyo yama ipulile awu imanxebanxeba inhliziyo yama ipulile uyashota ulumeni wethu uyashota ezibhedlela ushoti kumbilo mjolo uyashota ezibhedlela ushoti wadilo mjolo uyashota ezibhedlela ulumeni asibulala umjolo kodwa ulumeni asibulala umjolo 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 ulumeni asibulala umjolo kodwa ulumeni asibulala umjolo.